Okay, why see what's up? Downloaded from ZambianPulse.com. Popolo Zagacha.
Do the company.
Nice, nice, nice.
Dimako ranking.
Smart West.
Yeah. One man I'm real on this one. Ali kwata chika shana wantine. Nge unatema vene mutine. Ine nali sanga nyuyu winge. Ine na ena ni kutubine. She tell me that she love me for life. Any told me that she wanna be my wife.
Def Stars.
She tell me that she love me for life. She told me that she wanna be my wife.
Listen, mami, tokumele fe pasocha. Hero pachite mwiko chobenji musoja. Epo waishi la life yanji ya lichinja. Walileka na reko kwenye la panjinga. Mlife yanji mama waba kwa chinyiwe teacher. Walilenga na disanka na preacher. Mlove Yesu mama bengi wakabila feature. Bachi distance ni shitoba pela tocha. Nili ulavu ite hivi yaba foja. Nganika lashi teku yaba doja. Uli chintorele chanji. Ulansha kilezi kweti dimbi nine danji.
Nali kwata chika jana wandine. Tema vene mutine. Ine nalisanga nyuyu winge. Ine na ena ni kutubine. She tell me that she love me for life. Any told me that she wanna be my wife. She tell me that she love me for life.
Any
told me that she wanna be my wife.
Let them talk, niwe gabilo kufika lini. Kala kusunga wino kealini kwatilini. Expensive lotion not vaseline. Nevertheless, they call you dark, niwe melalini. Ulantala lika monga chaini nwa bendling. Niwe na ine baby, wale vya mashealini. Niantinga na makitu kompealini. Yole wa mochishi sane, we wale vya mamini. Trust me palifita paka benkali. Nde kupelo mutima wese baby sendali. Wife matido noti shanshan. Ifo tuapita mwingi na tapo wa shanshan.
Nani kuwata chika jana wantine.
Naisa isa isa.
Nge unatema kende mutine. Ine nalisanga nyuyu winge. Ine na ena ni kutubine. She tell me that she love me for life. And he told me that she wanna be my wife. She tell me that she love me for life. And he told me that she wanna be my wife.
Nishanje natokea wa sasa kunitosha mukatuba kunipeleka kishazo memwa. Mapendo itachacha, takweka baridzi hakuna kuchacha. Unani fraisha katina kundoto. Mapendo ya wakubwa ushikompare watoto. Nina kupenda sana nanga. Nalingio motema nanga. Nina kupenda sana nanga. Masheri
ZambianPulse.com.
I love G Tiger Music Production. That's so wonderful.
Je n'ai pas de filou à pour